yande jo e mintaji sappo jo habaruji studio kalanguɗi min Ali Nyalli Abdulmumuni yottinta e moon. Sembe habaruji meɗen hannde en haalan dow garki feroɓe chinagoder gari belleyar gan ɗo wada himɓe ɓe duni keɓi jaɓɓaki sanne. En kala nduni fa hannden dow filla kiite ɗe feroɓe leydi Sudan gari no ɗuwo agades taƴana subaka o dalila murtergondeɓe gaɗuno ton enda tato maɓɓe jofama gan tawraka gacce fu jeetatugon du nanga kasuyasin. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden waɗan dow filla ɓeydari ɗi jippaki ardiɓe leyɗe meɗen gaɗata de wakkati en gaɗi mbawi gaddi dow laawi démocratie mayna karte waddanta en pamtinol dow majjum. Hana keɓal tan hiɗa nder jonde duniyaru no hiɗa du neɗɗo tawre ɓerne ko wallira bandiraɓe mum waddan indu debbo mum belleyar no mogoru maayi mbadu ni ko debbo o tawraka keƴoran sanne hannden kanko ni wonno wallira rewɓe feridoɓe cukaɓe mumen chinagoder gari belleyara région tilbeeri no ɗuwo gan keɓol ɓeydari dow dalila ko saabi omo wallira rewɓeɓe se kettinoɗen ko wi Hassamumuni.
Chinagoder men ƴiwi warde belleyara ngam hakkillo ummingo go ko e dume gari ɗo meɗen jonde elli o wuro go ko en gari wiigo meɗon yaago jango mimidi mo e tawi leyɗon fu no fama no waɗi min jii ko neɗɗo yonki no ɓuri nowin ɗum hunde fu min burti warde nde gurale guinteye miya min mbali ɗon jamma goto jamma ɗiɗoɓe on min jotti abala meɗen goni abala non nden ko min dilli warga balle yara miɓen ɓuri ko watto himɓe loso min gatte sukaɓe gon jara yahir ekkol wala du dimma en min funni min ɗuɗi ko wari ɗon balle yara woɗi mo min jippini o woɗi bawɗo mon ko senne gam go debbo mo wala gori o kono e tinnari mum fu jamma ile ñalowma no waddana men ko ñanti no o hani yetta waɗɗi meɗen ja to janñirɗe makaranta tawaɗe hadde amen ɗo yiiɗe goduɗo bawɗo
tato jofagam gacci fu yiyaka e mumen nayogon nanga kasu lebbi nayi yasin nayogon du fa hande nanga hitane muɓɓere kasu yasin ɗum woni kiiteɗe feroɓe leydi Sudan tawaɓe ɗum ɗuwo agades taƴana subaka o nani ko maître Oumar Mamman Rabiu pasotoɓe maɓɓe gon wi'i Anise Karam gam fantinde himɓe.
Nder sappo e goɓe no woodi tato yofaɓe jofal e tongode juuɗe maɓɓe tawaka nder gacce mo ɓe nangana on ɓe to du tumira kenana e hawritidde jama'are wadde murtere ɓe nangama kasu yasin hitande no woodi nayo nangaɓe kasu yasin lebbi jeegom an kani e raɓɓiɗinde haalani miɗen mbawi weltade e lawol koƴango ngol ba ko ɓe tokkitaki dow komin ƴami gere ɗum ganoɗi fu ngol lawol koƴagol ɓe jofoyta kasu ni noon ndenne ɓe to no tokkititte e hitanede min ballanɓe tu
ko hawti filla dabboyde nder kuɓeje e filla jande lokkol cukaɓe ɗum woni taykaki gaɗaki nder commune Loga région Dosso e commune Kanthie région Zender e commune Kanthie région Zender taykaki kidu ni sermes waɗi ɗum taykaki sermes kidu ni holli saɗormaji kewɗi ɗi filla dabboyde ɗe enden wonno wadda de filla jande lokkol sukaɓe taykaki sermes kidu ni holli saɗormaji kewɗi ɗi ummaki saroɓe no jaha no dabbowa nder kuɓeje gonno gadda har ko darta jande lokkol cukaɓe maɓɓe nani pamtinol gol Isa Abdul Isa janguinowo nder université mo ñamegon waɗani Olivier Asogba vi gam famtinde himɓe.
Cette migration concerne
dilludu ndun ƴewtana fudu saroɓe maɓɓe komi mbita tokkude saroɓe nder dilludu mu'en warde ley galluje misali nder ñamey e Loga ɗuɗal fu noroɓe noon sukaɓe ɓen tokkata ɓe gara ñamey ma gaya min kisake duumi daari ko ɗuɗal sukaɓe ɓen no ittaɓe jande no gar rewɓe ɓen no dillida e maɓɓe ɗuɗal maɓɓe du fu foti wattede l'école kamoni l'école pamar on ɗum ɗon du saroɓe maɓɓe woni hoore ndem gam dilludu mu'en watta ko sukaɓe ɓen natta jande lokkol amma collège komin kisi min daari sukaɓe jangoɓe e hoore mum dillanta ko'e muɗum warde ñamey pilo gam ba ko ɗum da dilludu no wadda balla gamum far gattol suka l'école.
Ibrahima Boubacar Keita ardiɗo leydi Mali holli anniya mum ko watta joɗa haale heɓo caka gomnati leydi Mali e bomɓe wonɓe no kippito cakantaraje sahel ɗum ndu gam heɓude mosola ko watta jonde jan heɓo nder cakantaraje ɗende hanuno o haaliri ɗum ndu RFI e France 24 ton nder hawrine dental leyɗe Afrique hawrine wonde no waɗa ton Addis Abeba leydi Ethiopie he giɗe ni Ibrahima Maiga jon andal noon dow laabi denal hana joɗa haale o tan woni lawol ko heɓa mosola majjum nani ko wi'i Nafisa Adam Sirfo gam famtinde himɓe.
Il faut, je pense aller au-delà de la réflexion.
Wiye de jot a kaldem o hun non ko lati lawol gongol non. Sabu lawol honugol pelle e kandu ko nan non. Se ndara ma hun non ko lati non wada satorma sanne hala lele de men sa de enda. De yi no han himbe gata kilo mandu ko na labi no kewi. Lawol jot a kalengol kay kan. No woddu fa hanen lawol honondurgol joomu en. Dundu konda no don to yeggintane to ittedu joni okay ko minja hen funi ndare hengol non won goltirtegol no e haningol gollire sabu sen wi ama joda kalen kan won yida kana fa wi amadu kufa kanye yad agali be endan be kalde fa mbiye be accita bonanda mom gol be ngada o endan je joni on wodi labi goddu bawdi wadred non kan won yebe lawol e do fi ko ndarto on ndenaagu wada kanyum e yaadu yeso
comprend le sécuritaire le développement la gouvernance et autres.
Jabude nokkuje himbe yaha wartaji ko tawa der mun do der leydi Niger dum woni sembe hala derol habaru gol levennama gol habaru dum woni sembe hala habaru levennama habaru mo Sahiru Yusuf te ko todo habaruji windi der balla Senozo Norbert Zongo o windi derol gol duni gam hollude raf yobude himbe fadde en umminede nane ko fande nokkuje de jabede he mabbe degon dubade de jabama boyam ko be kokke cede ma noy o wadirte kaki makko ki fadde makko windude derol gol se kettune den jabaki ki o wadani rukayatu Adraman.
J'ai ciblé des infrastructures.
Jewana no kuje to nyibidi ngada le munde. Njami to nimbe be nokuje mun teta men. Tawmi ko bagoto mabbe woni yobaka nde hande yerno lawol kite go holliri. Misali mo hojana on irko gollal mo jina lawol maradi madarum fadum ko cornice yantala dum teta be nokuje be yobaka nde hani. Na ko fuddan gollal gal arande ko be kokka cede seda kalgan dum do wona be funo ngam wobbe mabbe kebay. Illu nyalande de kam yewti de teta be nokuje be ummata kona nimbe hemre e sappo e dido le mabbe no wodi sappo e njoyo be gomnanti yobay bambudo
ya 15 qui n'ont rien perçu de l'état.
Jabude nokuje himbe na umminde be gam wadude nyibdiji mawdi do mun no mayna carte ardido fedde jinganore laabi laamu leedi do der leedi Niger. Jabude nokuje himbe na umminde be gam wadude nyibdiji mawdi do mun no mayna carte ardido fedde jinganore laabi laamu leedi do der leedi Niger wi'i ko ummino limbe gol no wodi laabi di do mun tuugi misali dewtere laamu leedi gankebol beedari se kettuna dem ko wi'i tarnat Fude Ahmed gam famtinde himbe.
De la constitution à l'article 28 il a bien été
ndar tarki lamor leydi bi amandar dator mun noga jetati ne wono ne kulle mudun jabirte jungo mudun gam batte gollande jamaare ne jomu wi amano nokko jabete fu wakkati yida fa jabende wakkati mo han jomu hokke ko han hokke dum misali bi e nokku jomu no jabe de gomnati kawono jabanu fa gollade no han hokka jomu million to gomnati ya hokka jomu ujinaaje hembe chapande jeegom nadu inaaje hembe nawinaaje nogay tarki sari holli fu no hunde waawi jabirede pamon sani hunde no jabe jungo ma fu tilay sene ginanda ni kokkitada hono hakke maada tafo sabu non won ko talki lamod leydi dato mun noga jetati haliri nenne wana chagal jabam wete nina nina himbe jabanabe nokkudu seni yitay hakke mu en e be god lal be jassudu sariya be noddo hono lamgu endan gam batte be jita hakkeji mabbe don kirtonaani hoje do inde mabbe fa wada sariya
e désigner un juge des expropriations.
Yettore Allah ni jonke tokkirambe lawol tawaja arlit powtanga hande non ton agades kadi Abdullah ministre kawji do fila nyibdiji mawdi der leedi Niger nati yesu batu puddol nyibol pontelo do metreji hemre e la soytati golle de duni lebbi sappo e nay ki sana hanno ministre o haliri dum pontelo o ni wallira himbe sanne har ko dar te fila ya wartaji himbe are en gadotedi yaade yesu.
L'importance du pont de Telwa.
Nafaka kokodorko Telwa o wadata yonai ba halede. Ganden rugu wakati fu sator maji no hebe faria wartani be e lumaku fu. Fadde mi de milo hojitade o no wontirno arande ni min gada keso ni buri gallawon gol warta lawol mangol tokkirtengol. Denne ngol latako lawol leydi men tam ganjude leydi Europe lo reji no mbawi tokkirde warde Nigeria Niger e Chad. Denne dun tilsuno min koja labi fu kandudi e nyibitade kodorko kadi wiama lebbi sappo e nay dum boyi kampani o muyidi yotto lebbi sappo e nay dim amma ko min gatte e ko amin kodorko on imo e wadi red chaka lebbi sappo e didi wodi bawde fu kande wattede seni far golli tirdi ma jawdi non fu no wattete heba to faddunde hebe yaade yeso
pour que on n'est pas d'arrêt puisse aller très vite.
Golle nyala har ko darata beedude laabal der cakantaraje kubeje meden dum woni sembe hala hawrinde neebere cakaleede duniyaru hawrinde fuddaande ton hande University Abdou Mumuni Munyame sembe hala hawrinde hikkade duni woni ko watta laabal hebo der kubeje meden nani ko duma ardo Abdullahi goto der cigiliibe hawrinde de ni wi'i Fanta Shamsu gam famtinde himbe.
gollal ñeñol ɗum no laabi noon ko hollata no gurdam wontiri no jonde waɗirte e no gurdam fonditirte yaade yeeso. Jaaye e ladde du fuu no nokku noon to nimɓe tawa no mburi leymu, ndenne gollal ñeñol e jaaye e laddeji ɗum hunde noon ko natta hitere. Ndenne batu o hunde noon ko laatani jomɓe ande hannden yuuɓe nder leyɗe kewɗe, misali Itali e Afrika, ɓe du no gaddan balla mu'en hano ko darta e hoore haala batu koƴaaɗo o kala dow kulle kewɗe, dow fii galluuje jaaye e laddeji no galluuje miilerte e no galluuje moƴƴinirte.
La ville est représentée.
Ñande fuu kettine sigilaji studio Kalangu alasara yande joyi dow radio ji ɗi golliditto e WhatsApp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi.
To on jaggitin sigilaji jeɗɗiri
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fii sariyaji e yiitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fii gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande 6 e min tagi 10 e 5.
Aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude kompa ko waɗi nder jeɗɗire.
Sawe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fofotten faada studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Leyɗe Afrique kewɗe hannden nder ko ɓoyatani cuɓakiji gaɗoyte nder mu'en leyɗe ɗe du ni fa hannden fuɗu fuɗu heppata gaɗa cuɓakiji ɗi annden gam ardiɓe leyɗe meɗen kewɗe giɗa jippade nde wakkati mu'en gaɗi. Fille jippaki maɓɓe kidu ni waɗama ton e nder Addis Abeba leydi Ethiopie nder hawrinde dental leyɗe Afrique jeɗɗiri wittine de jippaki ardiɓe ɓe nde wakkati mu'en waɗi ɗume ɓeydirta sembe laabi démocratie nder leyɗe Afrique meɗen ɗe. Nani ko Maina Karte ardiɗo fedde jinganore dewtere laamu leydi wi Itarnal Fude Ahmed gam fantinde himɓe.
Afrique no yiɗi ɗum dartine suɓitede wawata latade sewana tawe faame laabi foti hani jomum suɓite. Seni ɗum ɗon faddaka ɗo ɗon to démocratie wala hen ni noon ni
pas de démocratie.
Ndenne kile foti neɗɗo hani suɓite e laamu heɓa laabi démocratie a jara no woɗiri.
Démocratie lobbo kam wonno seni neɗɗo naati e laamu faame wakkatiji foti wawi suɓitede. Laamiɓe gon wattana duuɓi nayyi, woɓɓe waɗa duuɓi joyyi. Koƴaɗo laati président leydi muɗum se waɗi duuɓi joyyi ɗin endan tawe no wawi hoyitede nde woore to ƴaɓɓo ɗon endam. So wona noon fuu laamu ngu wonƴitoyto laato laamu teetu laato laamu mboɗewu
en dictature féroce.
Ɗo nder Afrique wakkati fuu nde filla to laamu heƴana ɗum to witte a tawan ɗum wonƴititto noon nder leydi ndi foɗu foɗu naata. Sako ɗum no woodi ko nafirta démocratie ana
ka on ne limite pas les mandats on
neni wakkatiji ɗi hani joomu en laamu ɗi keƴƴama ɗum waɗan horeɓɓen endan itta hakkilleji mumen wonƴitugo gongol. No wodi ko winda dow laabi fila démocratie e laamu nder leyɗe men Afrique kañum e laabi CEDEAO hawritere leyɗe jaaƴiyankoje gonɗe banggue hirnage Afrique. Ɗo fu tindinama fa wodi de no hani kasi ɓe tinna dow majjum dow heeƴugol wakkatiji ko joomum en hani laamoro. Ɗum ɗon waɗan fa hande horeɓe leyɗe ɗen keppita ɓeydande koye mumen laamu ngun. Talki CEDEAO ɗi kañe talki dental leyɗe Afrique wiyeteɗe wiyande endan hani tawe ɗum tinna ɗum watta dow mum ɗum winda dow talki ɗin ko holloto ke joomum wala fu no wittoro. Ɗum ɗon waɗan ko laami meɗen itta hakkilleji muɗum en e dow ɓeydande koye mumen wakkatiji laamu
pour déplafonner le mandat.
Hannden fedde leyɗe Afrika na CEDEAO no woodi laabi joƴƴinaɗi ko haɗata horeɓe leydi ɓen tefito laamu kile tati.
No woodi laabi sariya joƴƴinaɗi e dow fiyo ene nder duniyaru kam hollotoɓe wiide acce ko gonɗo no gadɗum endan e daari e ley leydi meɗen Niger ɗo e hoore muɗum hitande duuɓinaɗiɗi e jeenayyi hono majjum waɗino.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio Kalangu hannden dow filla yewtere pindulol meɗen ko waɗi dow filla jippaki ardiɓe leyɗe Afrique nde wakkati mumen waɗi. Kokkol habaruji meɗen ɗi timmata amma komin dilla miɗen miccintina on ko batu jooɗa haala studio Kalangu hannden waɗan dow filla mardi bondi nder cakantaraje Sahel to himɓe tawa nder durogo endan gam heɓude mosolo majjum. Studio Kalangu leydi Niger e studio Tamani leydi Mali Thiry Batugu.
Tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio Kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji 10 e 2 e fulfulde yande joyyi e mintaji 20 e 7 hawsankore yande joyyi e mintaji 40 e 2 e germare yande joyyi e mintaji 50 e 7 keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande 6 e mintaji 10 e 2
studio Kalangu yaadu leydi Niger.